Ebintu bya love bitama na goya galata kwa gala na yela vea fenyuma kubanga byokola bienja gala kati nkuza kuchenjo nawe tubala genki fetwa tuka sembere no kubuli rengeri jombi sanange Bujondaga oli mukubu okwata mpola ebintu byo tolinga bagayi abalala ekidalo olabika bulungi gye tutambulira bakwegomba n'akasente olina tolumya era ndi mugumusi wanka wanka newe nkunyiza toyomba omusajja omutuufu bwe yeeyisa buli ssaawa oba ombiyita alinga gwe ndi mujjawa katika nkuume kyana kyange sizanya zanya ne bakunzi bako sembere n'okubuulire engeri gy'ompisa nange kukuma obo webu simu wenkuba webu meseji wensindika anitonyiga anti kutawanya justi banku chekinga chitufu nkwesiga era kwagala na yowe chiche omukono tasa mukwano kukakasa ni huo kambe mugumu kuboli wange sembere no kubulire engeri jombi sanange
Chava.